أنت كإنسان لم تخلق عبثا، وجودك في الكون له سبب.
Korani imane nanso Olo utaika pakama Kumangati si chako Sungalume Olo chitakala pansipa mapiri awiri Kumangati ndi chako Chitaku pesa Sala 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 Amachi samala Chauta amachi samala Sala 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 Sala, amachi samala, chauta amachi samala, changa, chintu changa, pali bangalande changa, chintu changa. Korani manena Kuti wodikira Taie mbuye mulungu Hatala ndira mboto Korani imanena Zonse zimachitika Mukufuna kwake mulungu Korani imanena Sala, 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 sala Amati samala Chauta amati samala Sala, 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 sala Amati samala, chauta amati samala Korani manena Korani, Korani Ko Changa Chintu changa Pali bangalande changa Chintu changa Na 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 Oh 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 Mulungu yeah
Download on www.kwaichadivine.com